ngivuke ezinsulini sobusuku inhliziyo yaqaqamba ubuthongo bufiki yawe mpeli amathemba
Baba wethu osemazwebeni angcweliswe igama lakho mawufike uso wakho ngiza kuwe Jehova cela ungipholise emagameni amathathu elikayise elendodana nelikamoya
Elun Polis!